all day, baby.
Kaysa kama tu.
Ngihlasela ngomkulo, ngingamuli izizwa bambongi ngomlo. Kiwizamba nelikapone, mpuka maspeksi mangabu nombono. Ubu mnandi bukalwa ngengoma, dedela umlando ngibona uthi on. Thengi yazuli show me that you fall, kuluma kakhulu isifana galo. Ngihlasela ngomkulo, ngingamuli izizwa bambongi ngomlo. Kiwizamba nelikapone, mpuka maspeksi mangabu nombono. Ubu mnandi bukalwa ngengoma, dedela umlando ngibona uthi on. Thengi yazuli show me that you fall, kuluma kakhulu isifana galo. Show me that you fall, kuluma kakhulu isifana galo. Ngihlasela ngomculo, ngingamula izizwa bambongi ngomlomo. Dliwe izamba nelikapone, mpuka amaspeksi mangabu nombono. Ubu mnandi bukalwa ngengoma, dedela umlando ngikubona uthi on. Thengi yazuli, show me that you fall, kuluma kakhulu isifana galo. Masingena bayabheka, abogeli bayashela, sebabheka sesithela kodwa wo.
Thank you.